nga bichali bityo babantu omunana bavuganya ku ntebe nene yo bwa president mu Uganda nolwa lero batukiza kampeni ya buzabwe nga buli omu kubana omunana amatiza banna Uganda tugobasani de bayira akalulu bamulonde nga president aliokatuse Uganda mu nsi yesimisa akwatidde NRA mu bendera Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa agenda bushenyi ne shema Major General Girigori Mugisha Muntu era akwatidde Alliance for National Transformation bendera olwaleero yasaze waluwummulemu ate owa Commandment Party Haji Munyago Mbaraka Serunga Mugatu gwa Bata agenze Kibaale ne Kagadi Munanu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ayolekedde ebitundu ebyeruwero gy'agenda olwaleero okuwenjeza akalulu ngate ya kwatidde Forum for Democratic Change bendera James Nathan Nandala Mafabi Majegere agenze municipal y'Ekira wamu ne Kyaddondo East Franka Bulira ye agenze mbitundu ebye dokolo Joseph Eton Mabirizo wa Conservative Party agenze kwani ya Kole ne Oyamu ate Robert Kasibanto wa National Peasants Party na yoro kede Amolatane Apache